itorero ry'Imana wamera nka Gideyoni agashaburi humya b'Abamidiyani agatwara ingabo ku mugezi akavamo abafite impamvu akavamo abafite ubwoba agasigara intwarane zigaharanira kunesha zitwaye intwaro yo kwizera mbese abo bari he Kushirukura hagaragara bakanyaganya z'Egiputa bagahagarara bemye bakabwira Farawo ko akwiriye kurekura Abisirayeli nubwo bafiteho inyungu nyinshi byanze bikunze bikaira ukomeye abashaka iwabo Israeli bashaka guta nimumanze murebe ko nasiza amaraso ku ngoma nizo z'imiryango kandi mumenye ko tugiye kunyura mu misozi miremire kandi mumenye ko ingabo za Farawo n'amafarashi ziraza zidukurikiye kandi mwe gutinya yanyanje turi imbere turayo Zidutari wachikanani
Bese ni bande
Awande bande
Kandi bari he he Bashiza manga kandi biteguye Kushirukura hagaragara bakanyaganya z'Egiputa Bagahagarara bemye bakabwira Farawo ko Akwiriye kurekura Abisirayeli nubwo bafiteho inyungu nyinshi byanze bikunze bikaira ukomeye abashaka iwabo Shirukura
hagaragara bakanyeganyeza Egiputa bagahagarara bemye bakabwira Farawo ko akwiriye kurekura Abisirayeli nuko bafiteho inyungu nyinshi byanze bikunze Mikayeli ukomeye abashaka iwabikana